AM Records.
Tusonge mbele, mimi na wewe mpaka milele furate.